always in my mind. In my mind.
Ya Mungu walai, nina kuzimia. I will shine. Do remember that day, nilio kutokea. Wanasema why? Kazi lako sikatai, limenikolea. Mshanto wani shai. Wengine ya wafai, nimejionea. Anyota ingai, bila we aingai. Unaniwezea.
Jamari why?
Sikatai juwa you already in my mind. Ukinipa sikatai na kupenda sana, you always my mind. Always in my mind. Yazi nani mariza. Always in my mind. Always in my mind.
Shopping to the tight time. Iwe China or Dubai. Mitagara mia. Warose mau fight. Poko wapi walagai. Wangetu bania. Mwanzo na jidai. Kuwanawe na jidai. Na kupenda dia. Nipe ni furai. Yote ni furai, wangu malikia, mote marangai ngai. Usukari mendo chai, umenikolea.
Jamari
why,
I feel to die.
Jamari why.
Nine, ukinikubali sikatai, juwa you already in my mind. Ukinipa sikatai, na kupenda sana, you raise my mind. Always in my mind,
always in my mind.
Always
in my mind,
always in my mind, always in my mind.
Sikatai, you already in my mind.
Ukinipa sikatai, na kupenda sana, you always my mind.